General Stephen J. Townsend ayaa ugu horreyn ka jawaabay su'aal ahayd inuu isbarbardhigo khatarta xilligan ee kooxda Daesh ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq iyo kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
I won't compare the threat of Islamic State in Iraq and Syria today because I don't follow it daily. I would tell you that
ma barbardhigi karo khatarta kooxda Daesh ee Iraq iyo Suuriya sababtoo ah ma daba galo warkooda maalin walba. Waxaan ku sheegi karaa sanadihii 2016 iyo 2017 markii ay Daesh ka dagaalamayse Iraq iyo Suuriya, xilligaas oo aan la noola xaaladda si maalinla ah, waa ay ka khatar badnayd Al-Shabaab xilligaasi. Xilligan la joogo, waxaan u malaynayaa inaad arkayso in la yareeyey khatarta kooxda Daesh ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Inkastoo aan laba askari oo ka tirsan ciidankeenna ku weynay shalay iyo maalintii ka horreysay, taasoo ku tusaysa in khatari weli ay jirto. Qaaradda Afrika, Daesh iyo Al-Qaacida labaduba way ka jiraan. Al-Shabaab waa garab ka mid ah Al-Qaacida, sidaasi darteed waa garabka ugu dhaqdhaqaaqa badan Al-Qaacida. Xitaa waxay leeyihiin awood ay howlgallo kaga fulin karaan dibadda, taasoo aan ka aragnay xerada Mandé Bay ee dalka Kenya 5-kii January. Waxaan kaloo ognahay inay jiraan khatar ah in la weeraro safaarado iyo isusoobaxyada dadka meelo ka baxsan carada iyo xuduudaha Soomaaliya. Sidaasi daraaddeed waxaa jirta khatar ah howlgallo dibadda ah oo ka jira gobolka guud ahaan dhammaan gobolka xilligan. Al-Shabaab waxaa kaloo ay doonayaan inay weeraraan dadka Maraykanka meel walba ay ka helaan, xitaa gudaha Maraykanka. Ma garanayo inay leeyihiin awooda inay taasi ku sameeyaan hadda, laakiin haddii aan iska dhaafno hal daqiiqo, si dhaqso ah ayay u awoodi karaan in gudaha Maraykanka ay waxyeelo ka geystaan.
Weeraradii uu Maraykanka ka geysan jiray Suuriya ayaa yaraaday, waxaase kordhay duqeymaha cirka ah ee uu ka fulinayo Soomaaliya. Maxay tahay sababta? Ma khatarta Al-Shabaab ayaa sare u kacday? Waa kan mar kale taliyaha ciidanka Mareykanka ee AFRICOM, General Townsend.
So I've only been dealing with this problem now, this problem set here, Al-Shabaab, for about 8 months.
Waxaan dhibaatadan la cilaaqtamayay waa kooxda Al-Shabaab ee muddo ku siman 8 bilood. Waxaan dhihi karaa heerka khatarta wuu sarreeyaa. Bilooyinkii aanu ka soo gudubnay aad bay khatarta u sarreysay. Aniga ahaan 8 bilood ka hor ayaan markii ugu horreysay Afrika tagay. Waana taas sababtaad u arkaysid kororka weerarada cirka ah.
General Townsend waxaa la weydiiyey in duqeymahani ay shaqeynayaan oo ay yareynayaan khatarta Al-Shabaab.
I do believe that it is.
Xaqiiqdii waan rumaysanahay taas. Waxaan haynaa fikrado amaba iyagu ay isdhahayaan. Mana rabo inaan ku sii fogaado oo aan dhaho intaasi wax ka badan, laakiin waxaan aragnaa inay ka baxayaan meelaha aan xoogga saarayno. Muuqaal ahaanna waxaan arkaynaa iyaga oo dhaqaaqaya. Marka waxaan aaminsanahay in duqeymuhu ay shaqeynayaan.
Duqeyntii ugu dambeysay ee uu Maraykanka ka geysto Soomaaliya ayaa 9-kii bishan ka dhacday magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxay Maraykanku sheegeen inay ku dileen 4 ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxaa ka horreysay duqeyn ay AFRICOM ku sheegtay in 22-kii bishii Febraayo ee sanadkan ay ku dileen Bashiir Qoorgaab oo ka tirsanaa saraakiisha sare ee ururka Al-Shabaab.